Anipena nguvu napiga miguu na kumutafumbie wala nisijetetereka nikajafunja nyungu na nikiamka nasema thank you God anamini jalie mambo yawepo kesho nitunze familia asante baba mama kwa malezi ulionile mipa dunia pambana msichoke kuniombea asante baba mama kwa malezi ulionile sijachoka kupambana ilo toke kuwalete yalo najua kwamba nakosea vingi sorry lo kaziba ufa najenga msingi oh yalo najua kwamba nakosea vingi sorry lo kaziba ufa najenga msingi Papa God, oh bless me for my family, for my family, for my family. I'm be asked every day.
Oh Papa God, bless me
for my family, for my family. I'm be asked every day. Oh Papa God, bless me. I'm be asked every day.
Nipa utajiri na pumzi na afya kujongea umenibarikia
Allah
umenipa kipaji ule mtaji umembarikia
Allah
hizi shida nimezoea siwa kwanza zijaza leo baraka zako nazipokea baba nibariki kila leo na usia nafsi yangu kukutukuza
baba God bless you
Wendo unayotesha na kuikuza
Baba
Dialo Najua kwamba nakosea vingi Soli lo Naziba ufa najenga msingi Dialo Najua kwamba nakosea vingi Soli lo Naziba ufa najenga msingi Baba Kodi
Pele
Oh Baba God, bless me
For my family For my family I'll be asking
Oh Baba God